nyimbo yanga.com sounds beyond
ya boy maxi ai once again so much I know yeah
what's
so much I know
Chisomo janu japangisa ine kupeza chakumbia Chisomo janu japangisa ine kukala ndimwana Chisomo janu japangisa ine nisasowe kantu Chisomo janu japangisa ine kukala ndimoyo Wezi ine nitamani la kale Nifaita nitenga kale Pamozi na jipale Omwa na mani la kale Wezi ine Atandi wala kale kale Wezi ine ndiri history ah, Kusuka ni mwa ine chisomo chanu Kupeza chakudia ine chisomo chanu Kupeza chitwa ine chisomo chanu Kukala ndi mwana ine chisomo chanu
Chisomo chanu
Yawe ni chisomo chanu
Yahweh
ni chisomo chanu Yahweh ni chisomo chanu
Chisomo jino sefugira ngati matalala Satana kundiwona yeka balala Anandijiritsa kupolesa wonse mabala Pano ndi kunjoya mwa Yesu mondi nebwana Palipose ningaponde ndizi somo ona Anasinta maonekere yanga Yesu ona Somwe ama panga sanga ndiponye miyala Muzi somo zake ndinabwera kuzakala Ngati uli ndi stress kutulile yawe Chisomo jake nchojulu kaya sojilawe Kaya ugudwala uli musinga uchilawe Kunjoya mwa Yesu mkosa yamba ufila iwe
Tamu yese iwe Yesale pela Yesu Yo
Kusuka ni mwa ine chisomo chanu
Chisomo chisomo
Kupeza chakudia ine chisomo chanu
la, 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 la.
Kupeza nchitwa ine chisomo chanu Kukala ni mwana ine chisomo chanu
Chisomo chanu
Yawe ni chisomo chanu
www.nyimboyanga.com Sounds beyond imagination.